hit it with, hit it with, hit it with, hit it with. Rockstone, Norajan.
Boy.
Iliwe, 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 iliwe. Fakapo daddy. Basabani wadani waniuza kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuliza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga. Swag on lock, munga nilu maselo. I don't give a damn on pussy na masela. So sexy na life ini wasela. Maro model was a janky. So like manani sumuna na bakaji. Okay, piti semo moyo wateli wankana na laki. Yopanga vishiriki tosa faga machine pakati. Koko bioko, opinion ina inegwa nyogo. Sarari kireti ya bugogo. Na change tiko lopodo wa mtengo. I'm sorry ya soko, mkiti zoko. Ubuwa mpaka mbe moko moko. Pamu shasha bantola ndifo poko. Line ndegwa kuleta mashoko. Lekutika soko. Basapa ni wadani waneuza kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbanga sana bankuliza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga.
Kwenye matunko tule puisha nyalolela mpepe nsunko. Anyway ni kutamba ule isuka sana munina. Na kupapata ni pabantu mulila. I don't care asani nwino wadwa na nguvu shote shandeluila. Naona ikakaleva sinsi katwishi. Nga fibiongo fiena nshitina kashishi. Kontrolo la mlaiki finsi. Fiba mudala mwilenga nduso mchinsi. Nisi mufaja mbesha. Yonse mulila tiyo ni mpesha. Nalipupa ni fifine na lelo munje bente buela. Fujikumatunda macha, fujikumatunda macha.
Basapa ni wadani wani uza kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuliza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga.